It's been Jackie. Q-Safe, Pissy Boy, collab on me.
Purchase your tracks today.
Me a bad man, Jackie, and me a killer. Me a tell ya people, me a bad money killer. Me a love you, baby girl, how you take it down to the top. And the jiggle, 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 baby, drop up. Position, check position. Come on, up, hop up, I check position. Position, check position. Ile tunapiga kitu kal position. Kila mtu kwenye traka check position. Kama kali tunapiga yan position. Ile tunakili kwenye track position. Unajeza huku uki check position.
It brand new inaitwa position. Kama huipendi basi kunyo poison. Nimepita demo yako kule junction. Nawe uku mbio mbio yani marathon. Hapa ni raha tutaki matata. Mademu chini chini yani wanasakata. Wanatingiza kulingana na mdundo. Hapa hakuna ile gemu ya kalongo. Mtoto, mtoto. Una sura tamu na nipoma mioto. Mtoto, mtoto. Una sura tamu na nipoma mioto.
Yani vile inatingiza vile vikali. Kama kali tunapiga nyani ya makali. Wakileta shida tunatupilia mbali. Wacha tumudundo dunde hapa na magali. Position, check position. Kama uko hapa basi check position. Position, check position. Vile tunapiga kitu kali position. Kila mtu kwenye traka check position. Kama kali tunapiga yan position. Vile tunakili kwenye track position. Unacheza huku uki check position. Yani vile unakill, unafanya ninapiga kitu kali king. Ninatafuta tuki, lakini keja yangu imefungwa na vipi. Sina la kufanya mi, akili zangu zinawaza tukukata ke. Ama nitema ami, wakuje hapa kisha watu pige wote che. Yani vile unatingiza vile vikali. Kwa makali tunapiga yani na makali. Wakileta shida tunatupilia mbali. Wacha tumududo dunde hapa na magali. Yani vile unatingiza vile vikali. Kwa makali tunapiga yani na makali. Wakileta shida tunatupilia mbali. Wacha tumududo dunde hapa na magali. Position, check position. Kama uko hapa basi check position. Position, check position. Vile tunapiga kitu kali position. Kila mtu kwenye traka check position. Kama kali tunapiga yan position. Vile tunakili kwenye track position. Unacheza huku uki check position.
PC boy kwenye traka minatisha. Ina umatena nikipuliza. Watu wengi uwa wanauliza. Nisi ama nime ujiza. Kima eti tumeleta kitu kali bro. Wana sita sita wakitona kwenye show. Wakati tunachafua na kisha tunago. Kama kila kitu kita take position. Maboy na magalu wata take position. Kama unashita leta sisi tukusho. Ingo mayad ime take position.
Position, check position. Kama uko hapa basi check position. Position, check position. Vile tunapiga kitu kali position. Kila mtu kwenye traka check position. Kama kali tunapiga yan position. Vile tunakili kwenye track position. Unacheza huku uki check.
Q6 Tushon boy ha. King Jackin. Na Beast Boy. Beast Boy.